afunye mukama toyina kyewamuwadde yongera okumusaba atakwongere naye nga nawe atafunye olunaku olw'enkya tomanya bijja kubanga bitambulira ddala bulungi. Katika tutandike n'ababaka abalayidde olunaku olwaleero, enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso. Ababaka nno bafuuse dda ababaka abajjuvu mu paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri. Omanyi balayizibwa wali kuseteserezo w'eggwanga mu kibuga Kampala webuzibidde olunaku olwaleero nga ababaka abali mu 17 be balayiziddwa. Era mu kiseera kino bw'ogatta ababaka abalayidde n'abalayidde olunaku olw'eggulo bali 354, kitegeeza nti wabulayo ababaka 21, bali ababaka 355. Kati abenti abo balayira nga bonna bagwayo omulundi gumu.
Today we are able to swear in 170 members. And so if we add that to yesterday, Wednesday 13th, we were able to swear in 184 members. That comes to 354. So far so good. Tomorrow we shall be doing day 3